downloaded from zambianpause.com.
Usiku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. How I'm lonely without you. Usiku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. Mwamene na kuyewela chalo chanipe wa kulipe iwe. It's been years since I lost you. But vive kamonga my love. Vingaba manga my love. Time was meant to heal me, but I can't give. My memories yani vijana kamiwa. You are the gift that life gave me. And losing you is so heavy. Kuziba sini zaka kuona po. Kuziba sini zaka kukwira po again. Chivaba that I'll never see you, never feel you.
Useku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Useku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. Mwamene na kuyewela chalo chanipe la kulipe iwe.
Chivaba
kulipe.
Vivaba
kulipe.
Kulipe.
Kulipe. My eyes are weeping, my heart is bleeding. Sometimes in me my esa namba yako. Kapena unga yanke foni yako.
Are you there? Hello, hello. Are you there? Hello, hello.
Nipe mpako. Ni yanke koine. Kozi mutima wakange watumbo. Usiku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. How I'm lonely without you. Usiku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. Mwamene na kuyewela chalo chanipe la kulipe iwe.
ZambianPause.com.